munaasabad lagu dooranayay guddoonka ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Ilees ayaa lagu qabtay degmada Balad Xaawo. Xilka guddoomiyaha ayaa waxaas ku soo taagay ilaa 4 musharax. Doorashada waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cali Ibraahim, halka ku xigeenka ku guuleystay Hani Xasan Cabdi, waxaana sidaa ku dhawaaqay maamulaha dugsiga oo ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikaafi Dalmar.
Insha Allahu Tacaala, maantay waxaa halkan ka dhacay dugsiga hoose dhexe sare ee Ilays doorashada guddoomiyaha ardayda, iyadoo laga jaanibi ahaayeen guddoomiyaha gabdhaha iyo sidoo kale wiilasha ama headboy iyo headgirl. Codaynta sida guud ay u dhacday waxaa saakay codkooda dhiibanahay marka la isku daro gabdhaha iyo wiilasha codayntooda marka la mideeyo, waxaa saakay la dhiibtay 372 cod baa la dhiibtay, waxaana tartamahayay 4 musharax Hani Xasan Cabdi oo u tartamaysay guddoomiyaha gabdhaha dugsiga hoose dhexe sare ee Ilays iyo Zamzam Maxamed Cabdi oo iyadana u tartamaysay isla guddoomiyaha gabdhaha ee dugsiga hoose dhexe sare ee Ilays. Sidoo kale dhanka wiilasha waxaa ka tartamahayay Cabdirisaaq Cabdikaafi Axmed iyo sidoo kale Cabdullaahi Cali Ibraahim oo iyagana u tartamayay guddoomiyaha ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Ilays ee wiilasha ama headboy. Guud ahaan markii la isu geeyo codadka saaka halkan la dhiibtay gabdhaha iyo wiilasha oo marka la isku daro 372 cod baa la dhiibtay, waxaana loo kala codeeyay 4 musharax, hal cod ayaa helay ayaa halaabay. 372 cod waa hagaagtay, hal cod ahna wuu halaabay. Waxaan rabnaa marka natiijadu siday usoo kala baxday inaan halkan ku sheegno hadduu alwo. Kow, natiijada dhanka wiilashaan ka bilaabayaa Cabdirisaaq Cabdikaafi Axmed wuxuu helay cod dhan 93 cod. Cabdullaahi Cali Ibraahim wuxuu helay cod dhan 94 cod. Sidoo kale dhanka gabdhaha Zamzam Maxamed Cabdi waxay heshay cod dhan 87 cod. Hani Xasan Cabdina waxay heshay cod dhan 97 cod. Ilays Primary and Secondary School ee wiilasha waxaa si cad ugu guuleystay, islamarkaana halkan aanu ka shaacinaynaa laga bilaabo maantay, inuu yahay guddoomiyaha Cabdullaahi Cali Ibraahim. Sidoo kale waxaan sidoo kale cod aqlabiyad leh ku guuleystay Hani Xasan Cabdi.
Si kastaba, doorashada ayaa ka turjumaysa in guud ahaan bulshada ay dooran karaan qofka ay rabaan.